Superstar. Superstar, yeah, yeah.
Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers, don't see old.
Nina kama na nema na yenda siniza kwa nisana na we kwa nisto yambana na we. The bed of me won't let go. Ulikutini kuoneko
kia kutanda.
I'm just addicted to you.
Kia kutanda.
Baby, I'm mad over you.
Kia kutanda.
Nikukona na kufunta kwako.
Kia kutanda.
Kia, kia. Addicted to you.
Kia kutanda.
Baby, I'm mad over you.
Kia kutanda.
Nikukona na kufunta kwako.
Kia kutanda.
Kia, kia. Come over, don't waste time. What if I'm perfectly fine? Chitem we go chiwede lepo. Babule mabwesu tu sonde na bo. Chilinda kufaya usheni kuisa waya. Nina kama na lema na yenda. Siniza kwa nisa na na we. Sinza kwa nisto yamba na na we. Better up me won't let go. Ulikutini kuoneko.
Kia kutanda.
You're the only one I want, you're the only one I want, my
kia, kia kutanda.
You're the only one I want, you're the only one I want.
Kia kutanda.
You're the only one I want, you're the only one I want, my
kia, kia kutanda.
Remember where you got from. Zambian Music Plumbers, don't see old.